Maroto i ngā whai kōrero, maroto i ngā karanga, maroto i ngā mahi whakairo, te aha, te aha. Kei reira kē, e tahi rongoa hei āpinatia, e i te tāhine ngā rohaura ki tā te mātaranga Māori. Ka tino hariko ahau, ka hihiko katoa taku ngā kau, e hehe anau ki te whakarongo, e hehe anau ki te kite a kanohi nei, ngā whakakitenga, me ngā rangahautanga ko tine i aratau ki reira, a kenei pēa kei reira we tahi paenga, hei paenga mō tātou.